Ndiye mukamabwera kuno chemwe limaka kuti mwaonesesa kuti mwatsekako
ndipo ndimaisetsa kutsekako kuti nanga simene ziliri
pano tindingolowera
zochitika ndizambiri
akoza kungoona kuti wakupita kuno mukupita iwa
ndinasiyana nthawi ija munena kuti ine tusindisangala ndiagiringande mumatera
zoona chifukwa
zinapangana kusanaki vuto likubwera pati
vuto limene maliona
Amanduza zokuti hakuna futa bwanji. Ndadisi amandimbira kuti kafika. Iye uchamosa mati.
Ngobaso uchina chimene ndinene.
Mula wagona mula.
Chimene ndinene. Nthawi ina chimene.
Thank you.
Zoti tipangane chifukwa zinapangana usanapye mwambi umene wambira mausokoneza ama zinapangana
kusanache
iya
yose ndiyo yose ndiyo
ona weni kuti mwambiu ubwere nyama zinapangana
khanga
Nganga zinapangana tengo lisana tani lisana apye alenje angaocha ndeti zikonzana ndeta itanisa nsonkano uchifukwa pali ziwiri zitatu zoti tigwirizane zimene ena mwina simu kutani simu kudziwa nanga mukudziwa zokuti kandulo ndodula nanga mukudziwa zokuti muntu wankazi atha kukhala agent
iyo
mukuzidzi wazimene
agent wa chana fumu
agent wa sola osati wa wazandala mazi koma wa sola mwafusadi bwino ndichifukwa chake ndakusonkhanisa
chabwino fumu
ndiye ndiadzusa giringa ndepoti tidalili mozi tinali ine chemwaliwa ndi a giringandi a company ndi a chana menachi
green impact
technologies anabwera nkutilongosolera ndenda tiya tisangokhalira information mwina anthu anga ena atha kupeza ko ntchito kudzera nkutumikira agirima
agiringandi
pepani zo
kama zone
moja za mchere
inde
fumu
Chabino.
Tawi ya nundi.
Zikomo kwa mbili tonse. Moni.
Zikomo.
Very good.
Baba.
Mene mwa mferamo, kunoko anabwela Agrini Impact Technologies. Imene ndi imozi mwa makampani, amene ali nao mungwirizano ndi boma, pa project ya ngwe, magesi ya sola. Kaya mundi vesesa? Ndiye pali zingapo zoti tunikirane. Manifestesa bwino mwino. Choyambirira ndichonena kuti a Green Impact Technologies akutilimbikitsa kunena kuti tikafuna masola, magesi a sola, tizikagula kuti
meneko.
Ino azibambo zimukuyanga kumene kwa. Tikafuna magesi a sola, tipita tikagule kuti Green Impact Technologies. Chifukwa mitengo yao ndiyo mverera. Komanso amapereka pangono magesiwo atakuikirani kale. Tililimozi. Musaiwalenso kunena kuti pa magesi a sola pa makala wireless zipochajira mafoni magesiwo ndi zipangizo zina. Tililimozi pamenepo. Chabwino. Komano magesi wakuti atifikire pama funika pa kare ma agent. Tikumvana bwino bwino.
Ndiye
ma agent. agent tiripo anthu kumudzi kuno sitikugwira ntchito ndiye mwayi ukuperekedwa ngati ife tikufuna kukhala agent tiafikire a green impact technology tiauze kuti ine ndikufuna nitakhala agent wanu ndizita kukugulitsirani magesi anu a solar mu project imene yachani ngwe 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 tili limodzi ndiye akulimbikitsidwa kwambiri pangani ya gender ndife azimai kapena nene kuti ndinu azimai
inosota azimai basi kumachita bwino inosota azimai oku
tikulimbikitsidwa kwambiri ndive azimai kuti titenge nawo mbali pokhala ma agent a green impact technology tili limodzi koma zofunika ndi chani chofunikira choyambirira ndikuti munthu weka sukulu pang'ono kakhalemo tikati kasukulu pang'ono tikutandauza kuti chani ukhale munthu wekuti umatha kulemba ndi kuwerenga chichewa komanso umatha kulemba ndi kuwerenga
chingerezi
komanso ndiyoti ngati umatha kulemba ndi kuwerenga chingerezi ndiyoti kuchimva soma chitani komanso ndiyekuti kuchibolo choukhoza kuchitani
kuchiaosaaniazosavuta
komanso iweyo kuti udziwika kuti ndiwe mmalawi chimene chingafunikire kwambiri ndi chani ndi chani
chanikoma
tiziti chiphaso koma sinnamalize ukanafunsa kumapeta ndiye kapena funsani kaye
ndimafuna kufunsa kunena kuti ukagule sola imeneyi ndiyeti mukutanthauza kuti ukuyenera kukhalenso ndi chiphasocho kapena ukhoza kungopita ndi ndalama
zao ndimafuna ndinene kuti munthu ukafuna kuyitanitsa magesi amenewa kapena kugula magesi amenewa a sola eti ukuyenera munthuwe ukhale ndi chiphaso chaunzika chifukwa choti chiphaso chako chaunzika chija chimakhala ngati akaunti yako manimvetsetsa ya komanso tilimozi pamenendiye kuti nonse wina aliyense amene akufuna kuyitanisa magesi amenewa a sola akuyenera akhale ndi chiphaso cha unzika chifukwa akaunti yache nditiyo
magetsi a sola umapulumutsa ndalama kwambiri timatenga tsiku lilonse kukachanjitsa foni
zambano munthu ulibe chausika sungakabwereke cha munthu wina kupangira sola nyumba
mseweroli Giringande anali Magben Kochi, Nangabi anali Neri Malindi, Walewale anali Patrick Eric, Maifumu anali Veronica Balua, Abiti anali Patricia Malunga, Nakuinda anali Neri Fakabango, Dimingu anali Musa Penu, Mainyoni anali Linda Chata, Dipuamfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Sewerori ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndipo mkonzi ndi Amikani Langes.
Akukupatsirani Sewerori ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank.